mutendeze munange kubanza kyekimu ku byansuula gye nayita emikwano abalala baali bakesi mu buzibu baamala kundeka naawe kyenkugamba nti abo bokyaza enkumu bonna tebaba banno bwe bajja sekamuli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo bw'obuwulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano mukukyuka nawe olova lwawo obw'obuwulira bbiya ne batamiira ne bayimba erinnya lyo nabo busula mbewo ne mukazi w'omunnya alya musabe ekennyama ne kafuuka akanyama gwe ngowa bali ab'ebbali kale bakuwaana naye mu buzibu tebabaayo bwe bajja sekamuli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo gw'obuwulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano mukukyuka nawe olova lwawo jankumu ne basekerezanga bwe batega engalo bwe bakuwaana obeeranga bebi buli akulabako yenna akwagala bantamagwe basembeze naye si bantu balungi kuba bwe ziggwawo baggeyanga abamala ekiruyi kabanga nayo balira kuba omuti oguweddeko entontomo ebinyonyi biguyitako kapaalo abantu bakwagala olina naye bwe ziggwawo bakulabanga atalina mugaso bajja sekamuli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka.